studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
no hun jiratu bogi jande ga fandu hala mamadou samase ko jamnyali sakrabe kedibe Bato juju referde sedawo bangal video conference dotti dalla leddi ndi mbiyan fuddi bertem fande mbiyan jaabuji di fedde M5RFP kay do wayra do woni mbiyan dum yobugol golle president IBK e gouvernement mudum farojo mbiyan seda huliti dum kay hala mudum yoppe bangal idi layya hikka hitande 2020 kilam be mbiyan kewa feeli atalaji tayrembe goto fufu liti yo batte mbiyan alhali kebe leddi ndi e nyaw COVID-19 lela de le arkile moustiquaire imprégné na metta sanne yogabe batte mbiyan kuteji mudum goto fufu no famari odo kabaro mbiyan di ngun sembe kabaru amen hande kikide alternaire noga jidi lewru juillet hitande 2020 bismillah sakrabe fedde sidaw na wondi wadande leedi malindi mbiyan figul dabare tidalaka batu jujure fuddi video conference mbiyan sifa video conference fuddi hande fuddo hande na hani huncande hore mbiyan kado tidalla mbiyan an fanni huncande kado tidalla hore fode jabuji kawrutal ngal M5RFP kay mbiyan na fa hande wajum bini yo president leedi ndi ibaka mbiyan e gouvernement mudun yoppa golle hore jo sidaw ne holiti mbiyan ngul kirul kay wata fe yawtede kanon mahamadou isufu anditi jati mbiyan wi tidallaka na lugidi san kedanna ko hebani en umar waygalo do fosan kanko waygalo jaas
wobbe kay ko liti wiide gal do kawrital lato ko sakitito yimbele hewbe an donti gal do kawrital gal leedele sediyawo en kanko horejo leedi ko duwarnde o holiti do wattu joni o yo sediyawo jaati wondi e haldete wajib tan sinabe tinno e tibara ko ma fa horejo leedi ndi o wi'a yoppa laamo dum hala mudun wala ton non kanko laamido fedde sediyawo wonde o holitiri wiide mahamadou yusufu laamido leedi niger ndi o wi sabide dum yarta e demokrasi lelede le sedia wode dum e tawede fo yuma gikkini gikke lawpo wattano wonde bilirade en eden kani yawnude dido golleji nomo beediri wiide do hen le majjo wi assemblée nationale o jewte gouvernement mo yimbe fu kani tawede le hen kanyo cour constitutionnel du dernier kasen le leedi meden di o beedi le hen du wiide faame yalla hono bonanday di ngadiri sappo fayoti sappo goy sappo di lewru je jabbi non du jeewa yalla hono botuma mo noddiri dialogue national inclusive du dido sariaji kani tabirede le ngal do kawrtal jowi ngal le di mali be ngaram be kollita do hen ton gande dum e tawede fu fedde no dirta M5RFP de kay holiti wiide darna golleji mudon di farde laye juuleede so laye juulama so himmeji mabbe di kontina ka hore be ngaram be jukkito majireji mabbe di
jawuji di humbitama kikida ko o yo mbiyan yopugol golle député en chamantati go on holitabe handa e placeji de woteji guddi dun landina le nokuji mabbe yo cour constitutionnel hedintina ciagal yopul golle di me be do député en chamantati go onbe gouvernement o bien gouvernement keso dun der e mudun rentina fedde M5RFP joine jukoje wadde fewde kala hadobe mbiyan hamtangul hore dido jawbuji di cakita mudun woni fedde sedawo dardi lamkobe lidi mali yo mbiyan fide dabreji no mbiyan imadraji latu di sababu yopiter Soumaïla Cissé kala nyibe bedara famu do mbiyan hejo studio tamani na baawu notara bembal whatsapp numero 76 62 88 51 jamo mbudu yowata ke mudio 37 321 Gilla Caesar Betten Kenyan sukabe tacci lawul kita bomako do poste mbiyan ton e wi mbiyan ardibe e sukabe be mbiyan fanda mudun woni yo mbiyan cioku transport buute hakunde cercle kita e nokuji mbiyan e goddi leedi mali cogu mobile kita bomako wonno temede na joni yo temre jegom batte idi layandi mbiyan jawbuji fedende dako bomako mbiyan dawbe wobbe dun hakunde bomako kenba huliti metta mabbe bangal mudun fa hande li kabaruji di mbiyan wiide den wayde den nagu mbiyan satti sanne le mbiyan lewdu do lewru juillet to minakatun nyande fufu mbiyan basamgol warate do yimbe e wonande jon en kabode be andaka do mbiyan be andaka be non do dati mudi di fufu batte mudun mbiyan gube kaptoje de ngadi communiquer e le cakita e yonterde kedan nako hebani en Mohamed ak Issa Tan e do fajtango Umar Waygalu
helde bitikaji wakkar fu nadde galleji so wujja suutude mobilaji yaadude e moto ngaji wakkati fuddaade malfe dum woni ko wondi e matede le ngallure menakande fedde nde dum dirta sema kanye platform kolitiwi dido tidallaji an bimbi dum en sanne dum yaata du e seriyaji dibe kertino le lewru janvier hitande 2019 ko nayri bangal denagu tiagal ko bonanday di ngadno le lamu andere bukan le communiquer mo be ngadno nogay didi lewru juillet so be kolitidu le nogay jagom lewru juillet sema kanye platform kwaliti wiide jogaki yimbeele ngadobe dido bonandaji wakkati fu tawetebe e mobilaji le on do wattu fu be ngadi noddango feewde be do yimbeele ngadobe dido bonandaji tinno darna dun law ko yadata jam e deejere le odo communiquer goto be bibe ngaram be darna fedde de no det trop c'est trop kande wadde imma daraji fa yoto yelno be do yimbe le kani nangirede won ko mohammed agissa faytan hebini menaka sijo tamani
bang jafodon banga idi laydandi hikka kay mbi tarambe njay fi client en hobbe hobbe mbi ko tembe collectivité ti laaji di jo batte kebe leedi ndi e kanyo dunno nyaw covid 19 kedan ko be den fatia tra do fostango ali sisi
le odo wattu julde rowande ko barotono kadule temdere nyohetere joginomi nga hikka yimbel jogibe bawde seeda tan woni gaddobe kadule mu fa nyohe dum holliti wiide modify nyoho kadule jodi do medina kura rowande mi buri no hedde kriya en gumde hikka sabi wala fu gondo to mo tittalla nyaw coronavirus o hewtaaki nyoho gol kadule wana ko habbi hore yimbe san yimbel be ko nyaamata hasindini wana ko bornoto e juude ami kebal am momni sanne julde hitane hikkani Fanta Jara, suka debbo mo dubi mo warta chapantati ana landini nangoyde kadule mo julde atelier holiti wida julde hikana warfa warale wattu nawdo mi den wada ko bawmi kadule ami haytede ana atelier ko gonga o kulleji di wayti ke sanni sababu ti dala gondo leedi mali wona ko newani yimbe fu so won yimbe yogabe be kadule julde habbi horem won wobbe gombe to kolitibe wiide wakati o ko ana tiidanibe sabi wala fu ko be jogi le hakkuni be do yimbe kolitibe wala ko jogi ana odo horejo galle pando anni hitane hikka wiide nyohanta yimbe galle mum kadule julde e bugo abubakar to wonno ke wuda julde wala hitane hikkani sabi yimbe hore dunku be hedde ko nyam julde mawde hitane hikkani ana sirti julde ji bettidi dunku be hedde fe kalsi ko mi chomoro sako mi chora gawaji kirseteedi na mi chonna sukabe amin kadule ko bonto so gonga o tiddala na wodi mi cintina yimbe wiida tiddala mo leedi malini wonne mu hande ni wana nyohobe kadule tan wodani tiddala o yama nokkole futo golleji watte
yimbe le hebe notortobe arkille lolle do moustiquaire imprégné na metta sanne dido wattuji di batte ben kuteji joktitidi kabaru mudun hebe mabbe holti bidi torraji kewdi ngoni hen keddo no kebani en Boubacar Labaskouni do festango Omar Waygalo
Fatoumata Mari ko ana yimbe le hollitimbe wiide lelade arkilla wana ko yafiri dum en fi o wi wakkati fu so mo lelike arkilaji di o matale en tidalaji mawdi sanne o wi arande so heba en tidalaji nyaloma hande wana dum worri nokku fu o wi do boddi ngati mo fu atawan ananawo masane fa dum wada puje kanko no docteur koni o toda kale o do hakile o wi wala fu ko dido arkilaji ngatta fewde e cellal bi adama o wi dum wadi so mbi yimbe lebe futtino nawtiro arkilaji di le cu dogotoroje de kanye le pharmacie ngay di fi gonde ko jamarde hakilaji do o wi dido arkilaji ciuwaade an bay sakkade nyaw buballa ino way sakkade du so boodi ngatataama fufota rewbe le ciowibe kanye sukabe ngala hitaande fa yotto duubi joyi so nawtiriki dun o beedi le en duwi dido arkilaji ciuwaade ana le ciudi dogotoroje de fur kanye le pharmacie ngaji nanno yimbe le be an bawi nawtiraade dun fa cakko nyawuji kewdi mi cittiden wi dido arkilaji wala koni imadraaji mudu sona habude e nyaw buballa
Studio Tamani, yo faabal laamu leydi Suède, Danemark, Suisse et fête de l'aide Europe.
Sengari le kabaruji amen ne rezo ngaydi am bian to menako tum hultama wiide litre goto essence am bian beedi ke choggu litre goto wonno do temedere e buudi debbe ngabbi joni fa temedde tati e be choddo chottobe be bian yo batte choggu essence le ngalurande sabbi bargo goto essence joni yo ugnaaji tati me ugnaaji chapani tati e jogoma wattu joni o to masina tun hultan wiide batu wata fe joni dawnde yimbe der no batte mudun mbenna finansiji di putiti dawnde yimbe hakkunde motti e masina e datol masina tenan ku wattu jun o wela fe mben dawnede batte mben iwod nyaw e ben batte e nungu o nenno bangi goddo dun andon wiide cioggu transport o yo temede nay hakkunde masina e tenan ku to gaw tun mbiyan mublaji uridi bamako yaade gaw fufu laroma mbiyan do datol sewari duansa wonande jon en kabordo be mbibe dartanobe jon mbiyan mangal pat en dobe yaade to tun batte idi layandi fa hande le gaw tun no imen suwabe lokoy tapan en joyo sur l'école djoala soso kayra mbiyan e kanye franc privé na gonno mbiyan dadondiral holde be holtan wiide be gurbe kolliti ben ngadi batakiji yotagul jam e kanye ben hadugul kewal kaborde le nokku o ngabe ngado landi be ngado kartal woni rasa law dum ni réseau africain de lutte contre la prolifération des armes légères en Afrique de l'Ouest timnan kabaruji amen di to directeur no maire commune rural ben garba koira le cercle dire ben yitama wala yonki wala mako nyande alal bare ben noga di lewru juillet to mako tawama le wuro mekore commune tonka le cercle gundam kanko abdoulaye alpha 6 o sutana mo nyande supporter le lewru juillet jabi dundu wonande joint ak borbe anditaka e to directeur holtama wide e be mbar jaba woni ko be mbari mo taw mako yitama taw fuddun jati ben bunude kabar o hebama bangal e gal yimbe galle makko jati bokk jono ka andaka hobbe ngadi golli o do golle bonde do joddo men do sede yotere meden wowande
sido tamani